that. Uko na with this ama uko na with that.
Uko na with this ama uko na with that.
Uko na with this. Tu upacho kwa ni boss.
Chocola, I'm a chocoba, I'm a cow king ya dufo na sontola, tamka Oreo, tamka kiombido, tamka formia jabare na mamorio. They call me Mr. Tam Tam, brand new BAKA, kijana handsome. Hustle ni on the day luam, plasma, bank account baki lamsam. Kuishi poa, kudishi, kupiga luku, stress kutoa niko drinki, niko manduku. Kambia wazito, spime utachekwa bure, na mziki umenda shule.
Kipen lako dambo tap ni kukosa ni dhamu.
Unataishima
Jaenda kuitangaza
Usitafune baby mumunye. Usoko peku nishikawe ni kune. Kitu tamu
Wengoja mini umoke ndo niteke pointi. Ukona roba tina kau melewa ndo uski. Maisha tamu sana sidishi mturana chopsticks. Kasi maya ipasua npate juu ya smoky. Sikila kitu tamu joita lambona ulini. Kuna zile uneza set siku libukia kilini. Tamu kakukwaga fast born wa wanjiki. Kitu tamu tight hizo ndo umeza kasidi. Na makinika na sijaiso mea group of schools. Kukafunga kabla 30 hizo sando post moves. Achana lobster oba mlando seafood. After lecture kesho weku chakwangu na see through.
Donjo, squalojo, K1 tuko area. Onja kitu tamu bana.
Tamu bana.
Ni kitu delicious. So so sick, be serious. Uko within or without, that you're in or out, no doubt. Vile rapiko kwa damu sana. Vena kitu tamu sana.
Vena kitu tamu sana.
Oh, ikitu ni tamu bana.
Yeah, naitwa pro, man.
Wakileta beef, mina leta cake. I like sweet things, baka nkona toothache. I might just sing, cause it makes the girls shake. But fast, ngoda ni rap, ni bust kama Iraq. Ama kama Iraq, wakidonda na nasikia nkwa mna bong. Kakitu ni tamu, si mina bong. Ukisikia kiwaru, zidi kubonga. Situ kikula mawaru, na manyama choma. Anai boy, ikitu si ni tamu. Tamu kama supu ya nyama. Ama kama ikust ya mkamba. Ama call you, take my number.
Ikitu ni tamu bana. Tamu bana. Ikitu ni tamu bana.
Ikitu ni tamu bana.
Sindiyo, nimesababisha pa mabilio. Mindiyo, chagwa la matiniyo. Hiligiyo, si easyyo, kiririyo. Bad girl yo, mimiyo. Check equality, si matiriyo. Iflo inapigwa dogo, vile wo cruise koi nange. Sote ramos, baba jipange. Je, tukivami wapa nani ndio queen. Nani ako ready kudedi ya team. Digaga zime kamo. Cheki vile macho zikuwa raw. Zime check mafala wana ni surround. Wasana wana jikrown. Na kuchafua ni hapa ground. Mali safi na ficho mbele ya karau juu.
Gonna end around.